Obulamu bwe yagamba okutuwa buli kumpi kangome manya buleta watalinga arude alijja wobuno obujjude emiranga atombaze buli obulungi obuli mu kukaseko manye yasuubiza oyo wamazima era talimba wadaludde gye yagenda ekiseera kijjalidda ndimugumu mulinze taata lwalijja ankyusiza byonna ndifuulibwa mu bya simba ndimugumu mulinze yesu lwalijja ankyusiza byonna ebinyiga byonna bitudde Sojira banawe yoneka nudda maso omuyimbi omuyayimba tetulya yamera manyo ejja kutunyiga kituku naye manyi nti yesu anakikola katuwonye ajja kukyusa byonna kano mawulire masufu omulokozi ali kumpi Ebiseera bye yagamba tuli mu birabe naawe ndimugumu mulinze taata lwalijja ankyusiza byonna ndifuulibwa mu bya simba ndimugumu mulinze yesu lwalijja ankyusiza byonna ebinyiga byonna bitudde Beyo yenasibye mitafu kababera bobolaba ngaba mwenya mwenya basiba kiwane ebinyigirizo bulamu tebimanyi mugaga obalaba kwambala masuti gabei naye kiroba womuka naye njawulo yino enjawulo Babali na esubi Omukama bobanywevu Ndimugumu mulinze taata Lwalijja ankyusiza byonna Ndifuulibwa mu bya simba Ndimugumu mulinze yesu Lwalijja ankyusiza byonna Ebinyiga byonna bitudde Walijja ankyusiza byonna Ndifuulibwa mu bya simba Ndimugumu mulinze yesu Walijja ankyusiza byonna Ebinyiga byonna bitudde